listen to me, Father.
Nina Oba.
I pray to you.
Unioshe. Iwe kama wewe.
Call of Jesus. Been a sinner, hata maji niliombwa nikasema sina. Always wanted to be a singer, but along the way I think focus ilibaki sina. Juu mi nilifocus na mambo ya dunia. I trusted in man, baka roho ikaumia. And even though I grew nikijustify kulia, at some point it became so much kuvumilia. Juu I tried to take my life, nilichagua pills, chukuna pain kwa knife. Heri nitoke, there's no need for life. I wanted to get away from this lethal life. Next minute mini kajipata nina drip. Niko na magrip, kwa mikono nina drip. At the moment niliyomba life, ikuwe ni dream. Too bad it was real, haikuwa ni dream. I think I'm now grown. Nilicheki vitu nyingi, I was so mind blown. Kingia kwa game nikachanganywa na fame. Kiburi kubwa kubwa nikatumia madem juu. Monday to Monday nilijipata kwa klabu. Nikajifanya mjanja nikapigana na babu. And back home mother alikuwa na tabu. Sikujali, chest up nikakuna mashavu. Then nikaanza kupiga injili. Haikuwa kwa roho ama mwili. As long as ilikuwa kwa akili. Nikaifanya biashara, biashara injili. I used to work for my benefit, I used to work for my benefit. Ndiyo mini feed. Right now, naomba vumilivu. Patience and kindness nisije kusikia wivu.
Baba, baba.
Yes.
Nakuita. Nisikie.
Please listen to me, Father.
Ninaomba.
I pray to you.
Unioshe. Niwe kama we.
Call of Jesus. Right now nimelan kutulia, nimelan sifai kumix na mambo ya dunia. Nimejua that peace and serenity is better than tabia zingine za celebrity. I wanna stay true to your word, be faithful and deep in your word. Cause no matter zile vitu nilifanya, you stayed by me, ndio maana mimi nasema
Lord, you never give up on me.
Yes.
And you see me for me.
You see me for me.
When I'm down on my knees. This always be
that you love me for real, that you love me for real,
that you
Lord
love me for real.
Call of Jesus.